Baby, we just sing it for the ladies. Oh, oh, it should go a long time, long time. Every day when I just wake up in the morning, naumia ikipita siku, siku honi. Natamani kukaa, hata nje kwenu kujifanya, nawaza. Hata iwe masaa, ili ukipita tudukani, nakungaza. Such a beautiful eyes, beautiful smile. Beautiful smile that never tell a lie. Even mama used to tell me everything is gonna be alright. Karibu kwenye dunia yangu, I wanna make you smile, make you smile. Beautiful eyes, beautiful smile. Karibu kwenye dunia yangu, smile that yeah. Karibu my baby, beautiful eyes, smile. Sogea karibu, beautiful smile that da 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 da. Me love for nobody, me love for nobody, baby. It's just you. Me believe God in my, believe on my mama, baby. And that is sad. Me love for nobody, me love for nobody, baby. It's only you. Me believe God in my, believe on my mama, baby. And that is sad. Niliumbwa nikutunze, nikulinde, nikupende forever. Na sio one time. Tamaza marafiki zinajenga uadui kaka zako pia na majirani. Na pokoni natamani nikueleze na kupenda. Melo pelo nitachotenda, nikufanya chochoto na chopenda. Melo pelo. Such a beautiful eyes, beautiful smile. Beautiful smile that never tell a lie. Even mama used to tell me everything is gonna be alright. Karibu kwenye dunia yangu, I wanna make you smile, make you smile.